What's up, my people? It's your boy DJ Kiz 254 with another killer mixtape. Sit back, relax, and let the music do the talk.
Yo, 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 it's the bad boy light to a form fa.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama. Na dining mseti na dining calf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapo ni wa seti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe blind everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello.
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisip kuma heni. Nijuzi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, chunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kukado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Makiona mukuchu, anaplash.
Ati dance kudonje ni dance ya ma. Dance kishika unazungusha. Right to the left kono zungushia. Ini dance ya ma. Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Nilimita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Ini doba safi na nigenge imeti. Kabingine ring shika mali. Mike Mimzi, kolabo siyo free, tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti, wakijita wasani. Wanakwanga wameti, wakijita wasani. Na manzi ako daily insta, snapchat, talika makaitisha. Juu kuna time nili date in sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho, kitumio mapicha. But kitu real, sure se kuchanganyisha. Napigia Shakilo, atidansa kudonjo ni dansa maju. Dance kishika unazungusha. Right to the left, kono zungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo, ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left, kono zungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju.
Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Wes kuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker.
Kila sehemu ni shimo gani za Kanairo mimi sija no. Hapo
hapo hapo penye kumewaka ndo nataka. Faster faster niko na mbugi ya wa rasta. City ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na badas.
Mbono na baki home, baby doll sutokea mini takusol.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll biga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home. Hakuna kubaki home,
yeah.
Mbono na baki home, biga shower 24.
Ya tamasha ni full time vibe kama ndaro za Venesa. Ni king size chain na mavela ni kapienga na suti. Tapka house party iko hidden na kukini daz na weni dem na kuchikem. Oh man ni kushua mnifiki. Kitu ikumbo mimi kukua fiti. Na recipe ya bash mabengu.
If really was a crime ungechajiwa death sentence. Lover but I'm obsessed with your face. Juya vilo metulia ukopoa ume maintain. And if your dada mini ko ready kukua benten. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribia lips ni kukiss. Mwah. Nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleka Dubai vega. Mama my girls. Nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribia lips ni kukiss. Mwah. Nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleka Dubai vega. Mama Maldives.
Lirikali niko able. Mestari ni legit. Kwa kitanda sunaweka tu enable. Physically niko stable. Light otka upepo. Najua mini nani kuwa malo. Baby girl when I'm fine. Mambo mob josi die in short. Ni nataka kava kozako mina dai ni kutrace vacation to the west empress ni kuoe huko ngambo mali safi ni legit skin kala ni mpriti ni lazima ni mfanye ile mambo waist size ni mtino kishuka chini big unajua huko down maajabu personality mami usha ni malo na kufeel na kupenda venye huona ni handle simnarada ye ni nani ni amo from tene toka enzi za zamani ukidai kumteka make sure na niweza lazima kuwe physically famous musically top plug. Kama penzi kanibamba my miss, I hope utani acha. Nikindai kumu impress, ni lazima ni mtext. Unajua ni na pull up na impreza. Ako bie ni kapres kama Siri what's next. Kwa yakili ni mecheza maesabu. Mana vivo itabidi wa metini na mook. Ni na pull up unajua mini G.A. Mini mgori ni na lizardi wa mama. Siyo lumba mze, ni na kipawa.
As a crime ungechaji wa death sentence. Lover but I'm obsessed with your face. Juyo vilo metulia ukopoa ume maintain. And if your dada mini ko ready kukua bente. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribia lips ni kukiss. Mwah. Nataka ni kuspoila ma
balo balo kijana baro baro. Mwana ingi lando ni kuchape mkwacho. Lenga kona sura na madiambos jambos. Kam ni kupigishe riba za kanairo. Mambo kujichepa wita tesa mesa. Turu pressure setan kuchiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta koti na piga bega bega. Prakata sakata yon kola. Rada na kama tena mkemba. Kichapa lazimo na kam tena. Kichapa sana utazampenga. Sabula sigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa muku kabadi.
Balo balo. 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 Balo balo.
Muwala nyenya wato. Mudisco tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu. Bila chesa wanaleta na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika.
Niko na ndanya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga.
Anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mugu kabadi. Combination kali kama ragwa na mariabadi. Zigidi yo musipin. Sipide mudangari.
Hot, 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 hot.
Jipendite.
Hot, 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 fire.
Jipendite.
Hot, hot.
Pakistan tunavuta mabitha. Kumesota hapa area natakia gita. Side chick ameanza kuniita chita. Sponsor actually bana tuma mita.
Confirm.
You have received. Wacha nende kota.
Received.
Sikulangi mboka.
Received.
Napenda my light skin.
Confirm.
You have received. Wacha nende kota.
Received.
Sikulangi mboka.
Receive, napenda my dark skills. Sawa.
Ring ring confirm ume receive. Fuliza kidogo isha nitoa kwa form. Uliza jereali nishona kuja home. Bana dai fake toka kasa sina do.
Hauna do na unadai kuteka shiro. Wakikui wapenda wababa wako na do. Na after yako ni was kushinda before. Ili amka kakuboika lala fofo.
Fofo hari yako na kitu foso na kushow. Nambogi yake yote inadai kuja show. Wanaume so wote wanadai jiko. oh, oh,
sina hiyo do. Sichome hivyo ana spend is of form. Mandume watatu wasichana wako confirmed. Simu zote los go off. Ah, tukunywe makonyo
confirm.
You have received.
Wacha niende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive.
Napenda ma light skin.
Confirm.
You have received. Wacha niende kota.
Receive.
Sikulangi mboga.
Receive.
Napenda ma
dark skin.
Yeah. Sipi nifike beya dema. Na pombe neza lika. Nisema bora kuna lika. Sipi na kaka kaka tika. Huh. Manzi ninganya dona pesa neza mpika. You have received. Kumbe pochi neza lipa. Pesa kidogo. Very nice. Tuma pounds, I get foolish penny wise. Come slow, kunishiki bila do. Kamo bandi gandi, siyo yeah. Itap na minimize.
Minimize kapochi joba die. Haizi chill na mbogi haina ice. Kama mali ni bobi huwa mai. Wali nipata na dobi kwa ndai. Ikiwasha later chain na mchoma kwa macho. Ikiwasha ndai anadai tuende vasho. Kiuliza kidei anasemi likuwa vako. Kwa 10 over 10 nakalipata ima.
Confirm,
you have received. Wacha nende kota.
Receive,
sikulangi mboga.
Receive,
napenda ma
light skin.
Confirm,
alo, voli jena sabah.
10 out of 10, kani rate mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako blessed. Lini cheki grama kapenda, na kani text. Na deku come, then I come, then I come. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll, kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Si dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo.
Ala, kuna venye na jifeel complete. Toki wana wewe ndo nekwite my miss. Aki nipa hiyo kiss mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nili sare kwa tukote. Look best, toki ya chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tunajo unanga form, ukijipa kakulon. Ups, like wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu huni bo, ni madema wana do.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako blessed. Alini cheki grama, kapenda, na kani text. Anadeku come, then I come, then I come.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll, kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu akitaka mande domingo. Juniko single, juform zangu indos. Nupiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jingjong. Pua kuredi na shata kuchezesha dingdong. Do hear me hit song. Ati luku best. Ataka umetokia na best. Na na manifest. Tukupenda kushina.
Ati black chocolate. Ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. Soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikunje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikia katrio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako shanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick, napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Pick, pock, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomber. Pick, pock, napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Pick, pock, napenda stick proper. Big bomb, bila kona big bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yuko agame vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka, napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big pock napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Duli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2.
Kenya nataka ni Mike Don na madem tu. Ini hype iko na version ya dang su. Dema mezibeba bomba na kona tatu. Shina kwa wea chalo.
Pasta 4 niko class, niko class 4. Baby girl anadai ni washendom. Sazi bonga fiti juu miuku wa don. Easy N wana try kuni cast form. Niko club na magai tuna pass form. Na magali wamevaa wamevaa dong. Story gani walai sezi pass dong. Niko chat na magai mindo fata ndom. Kikibini walai nina figalon. Unajua maizani nafika home. Sezi banja mdam mindo fata son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy magai itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Punctuation kwa life don't matter goon. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome nimefika zoom. Usi zime magai sunajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kani ndom unatako na call kush. Easy end unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matekun. Akijipa magai unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick. Tak una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini, nizo nini una tik tak nini, nini ama buso mebeba zin una tik tak una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini, nizo nini una tik tak nini, nini ama buso mebeba zin. Anataka design inataka kaga na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form mutiba na makata. Anadai jina anadai vitu rapta. Sezi ongezaga wala intajibata. Kuna Nicole unajua it's your first time. Hizi vitu gani wala enda kuwata. Wado tunakata na bado naitisha. Sezi ongezaga wala intalipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Dema mejibeba na bado nanishika. Vila naigata wala baby cool. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl uku waga machine. Alinitocha ndo tufike mtini. Vile nazitoka walai siyamini. Nilitha ni mpole mkindi ya mini. Shakuwa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso mebeba sin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini.
Chiki denge, alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe, shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe, akiwa na malele. Chiki denge, alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe, shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni, kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa mia mbili. Show ya tatu na lipua na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Atakuja na mwa Kenya kulabu misitaki minatua doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Niliku show drill na tawazi songa mbele. No wonder hizo lyrics hazinanga atamini. Rudy Daro brush it off ndo nitishi. Lyrics head bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki ni tegwizi. Tunacheza na matiki kila wiki. Wezi feel fit junge usa kwa busy. Kwela juu ya maji aliruka mara 50. Cheki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele.
Nimeeka lele malele kuzitoka. Na venye tumezoza inasikikadi Europa. One in coach nikipula puyo bomba. Lakini kama Isaac ayu 18 and over. Nisa sita na ona kuna njeve. Kenjani na kaveve kisiza wrong rende. Amelia jolipati wa mawembe. Kapwa sura maembe na mwitangati muende.
Cheki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njege.
magali wake wa matembe wakiwa na malele. Aho data nasema mini bitch, kangedha ukibonga diso sana kuswitch. Pum 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 mina tafuta the clip, kolabondo na die to my beat. Niki come through at the chip, niki kuja na mzinga na pita na your bitch. Adiso sama fala wanadhani mini glitch, mashallah luku fisa kama yangu wezi glitch. Kani kuroge wezi banja sana chomindo the best.
Wanauliza niko wapi, niko rurasho, inika nairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple, rapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch, kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones, saze nyukto pizoko roundi huko New York. Niko insecure ile designer sauti sol, mademu wamepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni ndere rendere rea la football, role model wangu manze sini breeder law. Nikidai tambla new press major joe, tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro, keleleza mkun badwa zipasu icho. Mtu mina rang maze pipi na Dior, keleleza mkun badwa zipasu icho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat, tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ay, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ ko jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ ko jibaga jat.
Mulango kubwa kono rumo kichoma pole ya zimaman, dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Chateza movie toka mbioto ne kivumbi, tukifuate yo kivule muto na vunja vifule. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang, furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang. Tuki wakisha kwa toja kuna black shang, taku tachisha istoru na lipisha mitani kwenange watch. Wafise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende, naenda kukisleo kameno tadu.
Jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag. Katoliza tuko wapi situ kwa jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Katoliza tuko wapi situ kwa jibaga jat. Hey.
Watu yoyo, aha aha, dawa malo, dawa buga, dawa fogo dhani mbato. Aha, alo.
Tusha prove ni skill ina wengi, tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best ku address my hater, tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true wa tufichi na makeup, ni clean shit bars na ni pen na paper. Ay, sikia hii mina feel kuteta, ni two in one go tuna kill me better. Miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima ni pige sherehe before bana nizeheke.
Sherehe siku hizi is a must, sini Gen Z tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una axe nika wewe ni wabaka? Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice, usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam, sija sema nyam juicy once na si twice. Kitu kama maradas, ilikuwa tam tam at first. But sasa si mi advice, sindo yangu verse 12 verse kani das, unalipa kashu sijo karibas. Maisho ntakas na ntapiga pass kwa wangu mathaks. Sota lab,
ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Haka kajaba kanade ni kwe alata. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Haka kajaba kanade ni kwe alata. For me kijipa na jitua very fast. So ni one nimekuja home ni jondwe very fast. Nikingojo na ile uba yenyo cheza last last. Nafa kuenda church but idhani minta kamju manze venye kumeshika duki piga ni reverse. Ngoja hold up, kuna mali imekam. Kando KV Subaru na najua time jam. Kwa wapi nko kwa jam, sunajua water, water, water. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Haka kajaba kanade ni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alata. Haka kajaba kanade ni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast, yeah. Kibi nikali na nichopi, nikitokia bash na jifanya.
nafanya sija sosi alafu kwenye niko wanadaya kiwatu kijaribu mtu moja utalala na masoki dondi ukipata nimefura usitwai kubisha hodi usulize nikindasu juwa poa watu honi ni macho imefura usitwacha ya kiwoni venye zanionesha ni ati danya kwa floti
alata tease alata tease alata tease alata haka kajaba kanadeni kwe alat for me kijipa najitua very fast ni a tease alata tease alata tease alata tease alata na haka kajaba kanadeni kwe alat for me kijipa najitua very fast alata
fat song Dubai to Fundoti na matatu pink simple that's a trap wadi masho show na mababu fat song Dubai to Fundoti na matatu pink simple that's a trap wadi masho show na mababu
jeki mina mabutu kotu kama bubi pizza makuna makis afternoon jana di june kama plate na spoon hata kwa muna za come very soon niko winter niko industria niko single niko single pia gala intact niko swing analia here I got to baby girl never have fear check it here I got to baby girl never two by two yeah.
What have we done?
Pink simple, that's a taboo. Wadi masho show na mababu. Sato form, Dubai to full body na matatu. Pink simple, that's a taboo. Wadi masho show na mababu.
Nah, niko na talent, apparent, apparent. Ready sheer form, chini ya waba ni kudare. Kitu sezi tu, number one kusare. Pale, juu ya pecho ni kupane. Afane, anadai form ni kupare. Mabare, ni form za wakale, wakale. Kale, kafe.
Na demio, anakudhara uku Cash money, cash money Love language yao, cash money Sura mbaya, na cash money Na unaishi kilimani, utakulawa mamanzi Ukitaka manzi wa Nairobi Mzinga, road trip lamu Atakuambia kofria na kamu Peke yake anapanda gama tatu Akiwa na wewe, anapanda Uber Ata make sure umetumia doku mkula Mapenzi ni kumlipia bills Manzi waka Nairo, hapo atakufeel
Mimi mapenzi ya Nairobi style Lazmo mwage noti ndio kuno kida Akikulizo kwape, mwambio si shidake Gajwewe si nane, gajwewe si wake Mimi mapenzi ya Nairobi style Lazmo mwage noti ndio tinjoti kam Akikulizo kwape, mwambio si shidake Gajwewe si nane, gajwewe si wake Mapenzi ya Nairobi style Mapenzi, mapenzi ya Nairobi style Mapenzi, mapenzi ya Nairobi style Mapenzi,
cheni na za kwa mtu samba
Mapenzi ya Nairobi style Mapenzi, mapenzi ya Nairobi style Mapenzi, mapenzi ya Nairobi style
Unajua cheni na za kwa mtu samba
Chani wape story, kuna fine girl Tulipata na sato flani ndani ya bukla Akani nice ni kati chocha na kamputu
Anataka I chase, cause yeah ako fine Tuna vito tufanyangi
Block delete
Anaporo some dope in a wall Tujabonga na kipuri iko tu
Block delete
Ana comment ufala Nye 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 bad vibes atutaki
Block delete
Sialikula fair yangu no big deal Ata kama ile uma
Block delete
Ukileta masora
Block delete
Ay parasite people
Block delete
Kila time Buddha form ay
Block delete
Wae unanye nye nye
Block delete
Ukileta maswara
Block delete
Parasite people
Block delete
Kila time Buddha form ay
Block delete
Nege
negative, negativity.
Yeah. Block, delete. Adisi leo tuneza meet, block, delete. Kwanze kwa BNB, hey, no, si risk. Vile stories za murder zikon, repeat, bado nada ninda come. Cannot be me, ukini call na siku jui.
Block, delete.
Nikyo na profu kona suti.
Block, delete.
Kasi kwa shua kani scam, mama job, legit. Na jijazi ya tuni scam, nani?
Block, delete.
Niko locked in, Nairobi gossip. Na try kucheki kunendaje na history. Jumi kwa nyumba stock, mtanionia kwa DP. Mbaka ile siku gava ita stop. He shit.
Ukileta masora.
Block, delete.
I parasite people.
Block, delete.
Kila time Buddha form, eh.
Block, delete.
Kwae unanye nye nye.
Block, delete.
Ukileta masora.
Block, delete.
Parasite people.
Block, delete.
Kila time Buddha form, eh.
Yeah. Block, delete.
Negati, negativity.
Block, delete.
Nili msuka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu akadai mini simp. Kidogo kidogo akadai ni mpimp. Kitu mina fanya mina
block delete.
Usipo nitumia material on Tuesday. Ukinipatia mangwa izenye si foreign. Ukiniuzia kasimu yenye ni stolen. Kitu mina fanya mina
block delete.
Bad energy mispendi. Uwezi kuja form Buddha boss ka uspendi. Niki text kila time unaniacha pending. Kitu mi ufanya tu ni eh.
Block delete.
Ukileta masora.
Block delete.
I parasite people.
Block delete.
Kila time Buddha form eh.
Block delete.
Kwae unanye nye nye.
Block delete.
Kila time masora.
When you be ebu decide, it's not your time. Here with her. When you be ebu decide, it's not your time. Here with her. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance tuliacha last year. Yote ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with her. We decide, counter change. It's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. It's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, suniache. Unatu threat, utaacha kazi. Si uache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, didididam. You're so damn, hii dunia si yako peke. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide. It's not your time,
deal with that.
We ni ambie, ebu decide. It's not your time.
Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inani pain. Wanasema behind every successful man there must be a painting na amebeba nyash. Ati behind every successful man there must be a girl dem na akona class. Nimeka soko sana, sita bidi nivuke ata na mama. Walai, I'm single and searching. Kwanza kuna msupa meni bamba. Walai na mdai, dai, 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 jo. Umsupa na mdaka. Umsupa na mdai, dai, 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 jo. Ay, umsupa na mdai. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inanipeni.
Ningori zete when you expect. When you tani get. When you tani skie no dataka kwenda next. Nimekuwa soko for long na de kuchujua. Tuna bang mina day nando luga. Kani safi sana tunabai. Kani mali sana tunadai. Anapenda gavenye na rhyme real deal. Kwa hile chitu na vai. Yendo tunasema kungeza shubu kwa chai. Kwa nini strategy ya stick utawai. Kubwa card bari ime curve ki design. Stake juu kipata nana bad boys mempanda. Ndo manake light skin, nataka kamo taka poa nika painting. Alo, kana operate fiti. Shori anabambika saizi bairo ni biki.
Walai na mdai, dai, 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 jo. Umsupa na mdaka. Umsupa na mdai, dai, 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 jo. Ay, umsupa na mdaka. Nasema I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inanipen.
Tumewachana. Amekata tuonge, eh.
inani uma sana, but itabidi nizoe. Kwa nini mwisho wa maisha ni jinyonge? Stress nitatoa na chakula na mapombe. Lakini maisha lazima kasonge, na kama ngesh kaveve lazima kazose.
So,
yeah, nikipata do,
I wanna introduce the finest jam in town. Motifinya.
Nimejipin mkondiko ya maji to feel fit. Take it easy, atwezi fika home bila kiss my miss. Kabla to dose baby to jipin, feel free to go safe, I better twezi mess.
Nimejipin na chocolates.
Nimejipin
strawberry.
Nimejipin
na classic.
Nimejipin damn class, utadhani ye ni kadi na venye ni kumesi jipin vitu classic. Katu na kiss minda kusari kwa paki. Mazo kijimesi mbele mbogi weni nances. Uso juli the weekend mbona kukwaki. Wachakula nare lakini toka kwake. Energy ya paki, story zake za mandi. Sunday to Sunday lisare kuwa wake.
You know me ready when you're ready. Unadai good vibes, unajua mindo pedi. Napenda vitu bigi ati vitu heavy heavy. Jusiezi bahatisha, wrap it up like a mami. Ebu ngoja kwanza, kabla to get bubbly jipin. Kiss kiss strawberry to within. Ring ring, anytime utani miss. One call away, I promise nitafika by six.
Nimejipin, mkondiko ya maji to feel fit. Take it easy, atwezi fika home bila kiss my miss. Kabla to dose, baby to jipin. Feel free to go safe, I better twezi mess.
Nimejipin na chocolates.
Nimejipin
strawberry.
Nimejipin
na classic.
Magi, checky. Na ukijipin na kiss, tutacheza na thighs. Na kwanza ikiwa started, no mambo itakuwa fulai. Hata kama mejitepa idunge usikwe mshai. Jumanzi mekuhata si upita di useme hi. Mi hubunga started, do ni madenayo mechi. Yeah, upenda sana kwanza hilo kwa na senti. Results za jana zinafanya kwela medi. Siwezi kudanganya bila kiss na kweka pending.
Kama unakuja beba kiss kama 30. Na ukifika kwa get, nishuke nkupige mate. Kwani ni kesho kitoka lazima ni hati. Na leo misiko maji hikiuno lazima ni kati. Hot chocolate, java karibia. Tosi pake mate, hapo taingia. Baby, jirani ya taskia. Juku na ile semu flani, wepe kendo unafikia.
Nimejipin, mkondiko ya maji to feel fit. Take it easy, atwezi fika home bila kiss my miss. Kabla to dose, baby to jipin. Feel free, tuko safe, I better twezi mess.
Nimejipin na chocolates.
Nimejipin
strawberry.
Nimejipin
na classic.
Nimejipin
Modema, walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Modema, walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hapa bali mefika, bado jazama mto. Toto Modema o, nachora sabavi. Boko litupiga, sina mramba. Akina kevona mkulia shamba. Finger, licking his finger. Licking sweet finger, licking chumina. Ua ua, demi yako yuku itahani. Mikwake maua, ulikuja nini kwa sahani. Nijaba na jua. Ati soft cut skin na yangu waivaibra. Na yangu kuwa job shinda mode wa mathi. Na nga inachafke na nga data. Na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra.
Mode wa mao, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Modema, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Squeeze me kula kile na die, walai teacher. Squeeze me shinda ndani ya ndai nkizu muka. Squeeze ya dila ndio ni tanga form na mzu gusha. Squeeze ya dinki chomanga kingdom sezi chificha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyaka bro zone and protest younger time. Sezi ya Mr. Mboro, you text killer time. Siku penda maujo ya kufloat killer time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skute sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skute sika.
Yeah. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Modema, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Yeo kuka kedani juu ya shuksha sekete. Aliomba sugar, shukrani pekete. Shuksha sekete, shuksha pekete. Dogo kibuya na kuja sekete. Picha na kuja tapiga. Sekete na pika, na kula, na pika. Sekete na omba chali yake, sijue. Sekete na pika,
Fiza Salasia ndio mimi nasikia. Knock knock come inside mto yaka ingia. Ili slide oops akashika rudi inside. Imezama usiku maisaka. Kuna sura jegi na safisha ina skinny deep. Anajita young rich ina ako bila eyes don't speak. Mto yake ya nakamchina. Tuanze kudance katika kaleka dance. Unaipiga ta 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 niko konjana. Sezi maliza rounds juu niko na do. Moonwalk nike na kwa dem ya kakuta.
Ye ukuta kejani juu ya shuksha sekete. Aliomba sugar shukrani pekete. Shuksha sekete shuksha pekete. Blogwa kibuya na kuja sekete. Picture na kuja tapiga sekete. Na pick what na kula tapiga sekete. Na omba chani
na spenda kiro na wasendo nifike form lazima ucheze na gede kana shika kinjege missionary kimende niendele nisiendele bila sidini kwa depend kona saa uniekele nduru niza kipeke udaku sujieke budako kampeleke acha sani endele kelele makerere ninacheze shalele mangafi ndo zake kuke bila mwichapu kwa nkimaliza high five vile nina staga ninaishi high life pesa siza chama pesa niza njama nyama 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 zote nyama
yo kuda kejani juu ya shuksha sekete aliyoma shuka
ana shika tambla ana weka vodo ana piga two flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimshu ana shika tambla ana weka vodo ana piga two flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimshu ana shika glasi weka barafu luku wanapiga ndula ndio huwa chafu ah dem ni pink tupoa alafu bunda kilo 10 jegi topa menda susa okay approach proceed na caution toxic hii ni poison ina flavor ya passion kitu tamu mix ya genge na dancehall kama kafrae na kachumbari tu hapo kando ni mauru hako siko niko kwa pass ni mauru lakini kila sunday si yako charge ni mauru si niko mando ndani ya skirt ni mauru udem ni mauru udem ana shika tambla ana weka vodo ana piga two flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimshu ana shika tambla ana weka vodo ana piga two flash ya jali chesa ana shika tambla ana weka vodo ana penda kuzitoka zake zikimshu ana oh no azijashika we shidako
oh no
ulikuliwa manzi yako
oh no
brosi ujipanguze jasho
oh no
weni kibanda kwa hii soko ukiniacha mina suka budako kila sunday uko simu kule sose na popcorn ah. Na sio stiff ngoja kiasi ni godo mtoto nasty celeb toka burwa dibondo ana sifa za kiajabu anadunga mini July na hana sababu ah. Hajali miaka bora form ya adabu na shuku aligeuzi ya morio wangu adamu ni mauru hako siko niko kwa pass ni mauru lakini kila sunday si yako charge ni mauru si niko mando ndani ya skirt ni mauru udem ni mauru
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari Paka manyau na madogi ni marasta Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba Kikata mboga tunatumia gapanga
We Beijing, gero na wa fling Umo jing, rima ya wa zing Mkuru kwa jenga ni baroda tunatries Kanga kangesma na milimindo zing
Usione ni mengara ugani yombaela Bada ya wiki chache ni meamua kuoga Kwetu mamanzi ya wapaka gima poda Wanapija makonyagi wengine wakinwa soda
Meni ule boy lazima wanye kiange debate Mi ushinda nafanya wakwe na deep hate Ni ite grave digger na pull up na kitrigger Na kuinza gidipa, dipa My headshot zitaja ku non-stop Ni design zimeriate sema tuko high top Kakidim ni lazima mindo na kilight up Kakidim roza huma mreo na kilight up
Ngali mikijenge majengo kwa mrombo Ngarna ni noma tengeru na matejo Uskatize kiboya mitaa ya ololo Tapigwa roba za mbao uimbe wa polo
Ara ni dando tunakimbiza mado Vayu viki bamba uneza chachisha aro Style ziko baga ni kaniza masholo Aho chachisha aro Karadi dando tunakimbiza mado Vibe kibamba uneza chachisha aro Style ziko baga ni kaniza masholo Aho chachisha aro
Rosari na kuta kivila rosa Lego locha alari yangu ni kamieze Linking ghetto friends kusadige rogeje
Siko soko Tangazo tangazo siko soko Ala hii ni club aina gani
Nimejatuma ndume hakuna mamanzi. Msupa ni moja na mekuja na babake. Apewe mzinga Kingfisher kwa bili yake. Klabi meja, hadi hakuna hewa. Kwanza kuna bonsa mechafua hewa. Kuna mtu so badi manager melewa. Pale kwa counter kuna waiter anapewa. Na mbone klabi nanuka samaki.
Ukuma waiter ukuja bila panti.
Kwa kuta wameandika usitoke mapema. Ukitoka mapema usiwairudi tena. Wase wase,
sema mkuu.
Hii club inaudhi tusafishe. Wase wase,
sema mkuu.
Tutoke kirene tuende tuchachishe.
Nasia tu, nipige nduru. Chiki vile squeeze mina piga luku. Life inani bamba. Life inani bamba. Nasia tu, nipige nduru. Mawikendi wezi nipata usiku. Life inani bamba. Life inani bamba.
Hey sweet, hey. Take a seat, okay. What's your name, mbona unakaa familia? Kuna vile nimekuona huku area. Uski, kuna vile nimekudedia. Kasha bleki kamechizi na mimi. Ashani shika belt na lilia mashini. Na regret mbona nilikunywa mingi. Tuna misbehave, leta shashola kwa wingi. Nowadays, maisha imechange. Life ya mneti, imetuweka bench. Masoshi wa mjini ndo anashinda wakigen. Demu wako upeana ndo wafundishe kukine.
Nasia tu, nipige nduru. Chiki vile squeeze mina piga luku. Life inani bamba. Life inani bamba. Nasikia tu, nipige nduru. Mawikendi wezi nipata usiku. Life inani bamba. Life inani bamba.
Siko soko. Tangazo tangazo siko soko.
Kweli buda ulichorea maloko. Siku hizi na kucheki na masoko.
Nishai target, tuni full package. Na when you find mama, una kompe. Ka unaipenda, semo siyo gope. Ati
naipenda,
tuli.
Naipenda,
nila.
Naipenda,
tuli.
Naipenda,
kupanga.
Naipenda,
tuli.
Naipenda,
relax.
Naipenda,
kupanga.
Yo,
misha kudigika binoculars. I like what I see. Inakawe ruka ruka, ukitai kuva jeans. Wasorona nendama, mifichanga lasi. Na girl, toto siuko juu. Kele mkeka Aladdin. Komo tutapel. Tuneza blend kama if na lapel. Umedunga Chanel. If you know me well, I can be your clientele. Kauna kinda na nunua duma invoice kwa mail. Nakausha vuta signal. Siko busy if you wanna see me later. Misi no nini but si leo niko kwa keja. Ulisha sikia vile nyuki fuata sali. Come through niko na mali.
Naipenda walai naitaka. Weni big baba basi mini mafa. Mtu fisa lazima utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba see you later. Unarukia kati ni chest tunacheza. Cruising nicely na siko kwenye Tesla. Kwa lap ya tajiri kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life? Baby girl, ana rhyme, tell your favor, said hi.
I said hi.
This man, ana deni kuwe wife. Na watoe ka five, ana jokes a why wife.
Mini big baba, sijai nonsense. Nishai target, tuni full package. Na when you find mama, una kompe. Ka unaipenda, semo siyo gope. Ati
naipenda,
tuli.
Naipenda,
relax.
Naipenda,
tuli.
Naipenda,
kupanga.
Naipenda,
tuli.
Naipenda,
relax.
Naipenda,
kupanga.
Baba kuja nikueleze kwa nini. Dusha kizazi unesikizia di kwa maini. Bad girl, vimbe na kurudisha laini. Disciplinary ya nudijua kiswahili. Kama mekenda talk to the boys dance. Kampende chamba kikoro boy choki sesh. Pandisha chopa di kure soy kafe cash. Nikutandike proper to G-enjoy. Najo unaipenda na chiki unaitaka pia. Naikemba na design uneza kampandia. Irungu kona baraka na fungonga manjia. Upostiwe Nairobi gossip yoni promo na mia.
Yo, mini big baba. Nishai target, tuni full package. Na when you find mama, una kompe. Kau naipenda, semo siyo gope. Ati
naipenda, tuli.
Naipenda,
tuli.
Naipenda, tuli.
Anapiga pick ndana nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beats. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matireje. O dance kwa itune nikiroga beats. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa. Na bone marangabi unamwita ukilengwa. Na kama jai notice fadhela limteka. Kizikala wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi tu ya brado simpresa.
Unakiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempo. Sare story mingi tulikutana December. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado una wine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani dem kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalendani. Napatana na wenda napanga the weekend. Ya na die in the club bashikichizo vipi. Beti vibeti za masponya kitungisha kiuno. Nadaya shikia ball nda peleto mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru na kwela ni mamboto. Chatishi kwa mamoru fikia di mokoro. Na doba zangu genja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire jo. Dance kwa itune ni kiroga beat so manze he pasi watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire jo. Dance kwa itune ni kiroga beat so manze he pasi watu wana break up.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nikatu koloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink yeah. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tuna dim yeah. Usiulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa. Tuma Mercedes from Kalesa. Utatesa aina pressure e? Nikwe mwaka kushika mita USD. Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision ndo ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho zao siski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent.
Ding dong, de ding de dong. Nasikia kuna mukora na ninokia kwa do. Jing jong, niko jijing jijong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, hukundo kwa wahuni. Kwangu napiga mechi, so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni. Mwona moshu mezidi, ukadhani na choma kuni. Oya ole, mapafu mind pole. Kipiga puff puff, na kipass na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona kash kash, kani form tantole.
Wanasema ndo ipate, zungushi wana ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadeal in files. Tong didi ding, didi ding. Shere yanze basi kuza chini down. Hivi, hivi down. Hivi, hivi down, hivi, hivi. Kana rombo sa chini down, hivi. Hivi down, hivi, hivi down, hivi. Hivi, kuza chini ba.
Big up yourself. Push the thing, push it in. Let doctor ring, ring, ting, ting. Baba mena di eye ring. Grading me piga retrat. Nolem ka piga ka trim. Niki smile. Utari yellow come menon kon ambling. Asquai, vijana squeeze ni wa clean. Asenja kila mi laki ni chinin ma king. Niju wana skizanga. Anko jing.
Jamu wa manyaru kutujui ask around you. Who are you? Ask your shoe. There's no one around.
Wanasema ndo ipate, zungushi wana ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadeal in files. Dong didi ding, didi ding. Shere yanze basi kuza chini down. Hivi, hivi down, hivi. Hivi down, hivi, hivi. Kana rombo sa chini down. Hivi, hivi down, hivi. Hivi down, hivi, hivi. Kuza chini basi.
Kwa sasa, ambia mangels, inge isasa. Kane dini yako leo, nipate view sasa. Piga maraski, jano siko se swaga.
Like a boss.
Kwanza nina keki kwa keja. Hitho kuma nasema gamini silalisha. Tu manzi yako fresh, manzi wakishua. Manzi anafanya gamina taka kumjua. Juni dema metulia na nechupa excess. Maybe menda shule mina ushu game jua. Toto ni ayela kulibiza lioness. Nisipisha ni kusema yendo social life next. Aye, Toto locks na madredi. Empress ni mali chocolate kala gredi. Nata ni tiko king queen is ever ready. Nilipoteza ex juu fala ama bridging.
Wangu mpua madam my halal. Katoto kapua katam pale nyuma plus. Hapa spigi pass kubwa star shine ya sun. Tumetoka fana bado ni fan. Doto money fine. Na niki checki time, si ni quarter past nine. Sina mind, naona yours, do you mind, niki dry. Mbono na shy guy, mini shaku die. Mbele keko saa, basi nyuma pieko shwari. Nimeku visualize, uki waina kiwa line. Neza rhyme, letter zote, lakini juu ya time. Nita rhyme, naka you and I. Hakuna why, swali ni why not, just try. Give me a daddy wine, baby girls, you go fine. Neza taka kutemai, mama, my verified kamams, you go hulai. Wangu mpoa madam my halal. Katoto kapoa katam pale nyuma plus. Hapa spigi pass kubwa star shine ya sun. Tumezoka fana bado ni fan do tunakam.
Mimi koko juwa, juwa. Mimi shatua, already nisha juwa, juwa. Wea kishua. Mimi koko juwa, juwa. Mimi shatua, already nisha juwa.
Get your number, be my lover.
Man, a reguban, a la fucking chain, mini Taliban, Nikki foreign, a roof of flan, Katasimu Niko Sait, Hadini Wedan, Aroma flan, Kishama plan, Dogum Dogabuda Joki Wataguan, Niko Cloud 9, Kashampagne, Kamsiki Kumbalina Meditation, Simdi Sema Wajakoyam Kasema Heriza Kayo Sasambonam Nazificham Kidebu Kipiga Moto, Mupigyanga Pedi Wangwa Napulup Nazile Moto, Nakiwa Shianga Darani, Nakipiga Kimangoto, Kimali Safio, Kinani Baga. Hope, na plani za madu, wakati niko broke. Yunipa hizi flow, na staff zingine mo. Sezi nika kisare na kionanga kama bro. Na kuambianga sana sijepata kwa zogori. Eti we ni mivo na vile unakuanga holy. Nikikuwa shanga unanigiuza real toshi. Unaniongozanga unanipusha na mikosi. Kido, siki bo, siki go, siki ho, siki mo, siki wo, siki beast. Siki ustopisha imbilisi, siki ufanya vitu bigi. Sifa kwa marijwa na buda siati zinikiki.
Msupakani wako na ni mrembo weka tick. Nika fine melanin weka tick. Kana penda nguati hapo weka tick. Check it. Eti thai spani tick weka tick. Mindi kia madoo na ma out weka tick. DJ Mash on the beat weka tick. Weka tick, weka tick, weka tick.
Teki, Dada chafu na bado na katinga. Sini poko lakini kamejipa. Ni manduru, shoreka na wika. Kana bang bang, bana joo sini vita. Toa shati, pike toa shati. Toa shati, pike toa shati. Toa shati ni kumange kimangoto. Kaki waka, leta mbaka caution. Na kucheki, bado kinicheki. Ni manzegi, bado na visuka.
Kani vita, mtani pata husi. Zama deni, lipa huko pochi. Weka tick. Buda weka tick, tick, weka tick. Buda weka tick, tick, kazi safi. Buda weka tick, tick, mash version. Buda weka tick, tick.
Msupa kani wako na ni mrembo weka tick. Nika fine melanin weka tick. Kana penda nguati, hapo weka tick. Check it, eti thais peni tick, weka tick. Pidi kia madoo na ma out weka tick. DJ Mash on the beat weka tick. Weka tick, weka tick, weka tick.
Weka tick. Monkey. Nisha weka tick cause kwake ni melik. Na mirista ni na beat cause nisha pewa beat. Manzi yangu wako na meat. Wenye miwa na mtreat. Ana niwekanga stick cause hataki ni cheat. Demu wangu manze miumi nyaka kiromu. Chick ninaweka ngeo sakai wagedoma. Akona maskis lakini haja isoma. Ni vile nekenadi akijipa na mdema. Yo spaja soft nika pupu kala yellow. Figa yake fine na haga tubendo kelo. Light skin fine melanin buda na itanga melo. Na venye niko makutu dongo biro kelo. Ni bontao lakini hapendagi pesa. Analetanga form kiwa masasa kunyesha. Ameniweka home ya kajamu mbese uta. She's not a hoe ananipatenga kumpa.
Msupa kani wako na ni mrembo weka tick. Nika fine melanin weka tick. Kana penda nguati hapo weka tick. Check it. Eti thais peni tick weka tick. Pidi pia madoo na ma out weka tick. DJ Mash on the beat weka tick. Weka tick, weka tick, weka tick.
Weka tick.
Self respect natokea peace magis na kudis respect.
Mwaka ulianza na pressure mingi sana insta. Daily na skakesi mtu wame ni chinji ya sister. Mamista wale mwaka tutafika easter. nikitwa form sigusi ruti za dhika. Spini dunge mini ama jeans kama nyinya mani funge tu kilemba nionekane mtu wa dini. Nogopa neza kutwa popote hata kijijini. Nomba tu nitakapo mini guse na idini maidia. Mwenzako ninafia wako ujafika nusu na hofu wa shantia. Nelingi wa shadata pumzi na nikatikia. Juna tuka nkiona vitu mitandao inanambia. Mara this happened here when flani went there. Vitu zingine sad wezi post kaumbea. We can never undo what's been done this year. Tuko teke teke ka somebody slow that gear. Kenya si hami nelo misi tafakari. Nomba nitume habari kwa mtu walieko mbali. Hali si hali meletwa na pepo flani. Ukifika ndani kwa ndani kila kitu kuvaa. Welcome, come one saga za madam. Huko kuna waheshu fanya TikTok dam. Nyam, sijui kama we una ningam. Fiko skize magenge pigwa memes tam tam.
Nimekungam, wasupo wengi wana act dam. Some wana banja kwa nikoa na kufam. Mara men can lie, mara men can die. Na madam, simta unamdoi na nisan.
Ukinita Westwood, Kentwood, come for the fresh food. Nufi kama pema nzate kiti with the best view. Never come alone, nakuja na kina get food. Bitch, like, and I hope that
I shine too short. To mako short, to wapa toto na kameso. Vipi dosho ni warembo. Wamekuja hiru rasho, so tunashanga. Sambono lio ama pema. Si tunashanga.
Tunashanga.
Sambono lio ama pema.
Mukwanga badadan, mupenda gosho doka, javalia cardigan. Wengi enemy nam, moshi marashi nam. Jumanzi sina haimanishi nenda jehanam. Nina shanga, sisi, mbona uliowa mapema. Bado nina shanga, sisi, mbona uliowa. Yeah, to afford the men, si wendo lichagua fisi. Mkiko sana usi twin pop sisi. Tuliko sana tuya something fishy. Unipaje roo yangu misi ya ziyo wa muizi.
Isa kushoto mako shoto wapa toto na kameso. Vitosho ni warembo wamekuja hiru rasho. So tunashanga, sambono lio ama pema. Si tunashanga, sambono lio ama pema.
Dawari ni laki mbili na shere. Makali ni elfu mbili ati herimi. Heri ni chomeke maini yani herimi. Nisiwai funjika moyoni ati si. Amikari fiti spendangi maziwa mala. Fresh titi. Ukiruka mroto usrudi. Easily to find readily ni city. Ulipua ish after Mount Kitty. Kelele za club utapata lini. Yani kelele za home unangamfi.
Isai kushoto mako shoto wapa toto na kameso. Vipitosho ni warembo wamekuja hiru rasho. So tunashanga, sambono lio ama pema.
Yeah.
Si tunashanga,
check.
Sambono lio ama pema.
Yeah. Ushamari itabidi utulie. Achana na wasani bibi yako jivunie. Tulikuwa mgeo sikie ndo mushoe usilie. Lakini sainde unadai tukuaminie.
Check, boriko best, boriko top. Leo tunakanjana na machek. Shida sido, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. So ita situ mess, let is all my best.
Nasema rocks, so ina bamba. Rocks, so ina bamba. Shabra ina bamba. Hindo ina bamba.
Ndo shin tunavuva ni dansa. Lyrical doctor ni buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi. Fresh Bob Marley. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni number uno, bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni ajam.
So ina bamba. Rock so in a bamba, shabra in a bamba, hindo in a bamba. Rock so in a bamba, rock so in a bamba, shabra in a bamba, hindo in a bamba.
Letuko juu ya doba. Tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga. Kamuna ganji nyo
nasikia ni kama vita kufika za bela sema sindia warui chereke japango magizani hiyo sijui tufala lazima nikande gizani kanijui na niko na magaldem kwa track ini huyu uwakilisha kwa kempi kwa tisa mister sister saifom kisha jipa na niko na mabingwa track nigimichwa mwona tusilewe tututebeve kwa giza uwakilisha kwa kempi kwa tisa mister sister saifom kisha jipa na niko na mabingwa track nigimichwa mwona tusilewe tututebeve kwa giza Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio
Yo, randa kama nifisa, musafisha Choche pigwa tisa, wika kisha riba Ishafikishwa fisa, ulicha kisha Kiki, kiki, waka, kiki, mbichwa Bila kukizima, nila, nila, zimo Ngitambulisha, kama
tipi Kipingwa ndako, kani uroko, nedi moro Toto siena joto siunga kakakani foko Jona kutana na korona zambisha kaki loko Ni kukuku kalambisha mavinywaji na viboko Boko
Cheki kama ni fumira jipa suter pata kike teba Na nimekuja na mambichu ibu kwanza taja kina trevo Na nina malifisa toche mesunda ni kani tresha Kwanza napiga konya gika ni uradista kima presha
Mazuke moda mnondo Katotoka banduka meleta uhondo Naitisha julepu kamsoto I'm the heat leta joto kwa beach Madela the beast po kishoto you bitch Awa chocho kwa beat blio na zozo Kwa streets Gode shukisha na game Ni kutee ve Indo anthem Bada da dem We party bada da dem Fena da dem Yeah we bada da dem Nikipaso ubuga Juwa na shuka uni Charlie au madam Yo ni mazenga ni meleta nari Na complain na pigwe kibari In the street tukipatana ni haa
Kuwakilisha kwa kempi kwa tisa Mister, mister, sifom kisha jipa Na niko na mabingwa, track nigimichwa Mwona tusilewe tututebevi kwa giza Kuwakilisha kwa kempi kwa tisa Mister, sister, sifom kisha jipa Na niko na mabingwa, track nigimichwa Mwona tusilewe tututebevi kwa giza Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio Deveva, deveva, hadi roshio Hadi roshio
Niko shua kijua Waifa tajam hii riba ya kishua Kijani usikam Niko shua uwezi jua Kuna takasam Aki waifa tajam Hadi ulibeba shua Mother in law Ananitaka Venya na insist Nikata nipata Mother in law Si amewaka Venya na insist Nika kitaturamba Mother in law Mother in law,
Batuta watana.
Mother in law,
Uwagu.
Mother in law,
Batuta watana.
Mother in law, yeah, Ashani text, Ashani show alini baia vest. Mother in law, hey, hajali kiss. Ashani show ati mapema ndo best Mother in law, see, akona test Ati venye na mkunyo anikalie kwa face Mother in law, ah, hizi ndo gani Ati miumfanya chini ya kue majika dasani Nkona dilemma juu, hii December Asha book flights, Minnesota Mother in law, kumbe, mother wa kambo Mother in law, na mipango za kando Mother in law Mother in law
Batuta watana
Mother in law, Mother in law, Mother in law,
Bibi anapenda rungu kama moi, mama yake akamwa kufuata nyayo za mtoi.
Kula kuku na kifaranga my boy.
Wewe acha mimi si kibera unigeuze toy. Anataka kudivorce baba brayo, anadai Ben 10.
Ai magitango.
Unataka nizame kwa kisima, acha kunipima. We mother in law, wife amenitosha, kona figa. Paka ananipea design mimi na shiba. But hapo kwa mother in law ndo kuna shida, ni mwizi anataka kuniiba.
Mother in law. Mother in law.
Batuta watana.
Mother in law. Waifa tajam hii riba ya kishua Kijani usikam Niko shua uwezi jua Unataka sam Aki waifa tajam Hadi unibeba shua Mata inlo
DJ Kiss 254
DJ Kiss 254.